Switch. Alalalalalali.
Bubble maybe.
Anakateka ki uno, 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 uno. Ananyongesha ma uno, 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 uno. Anakateka ki uno, 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 uno.
Yeah, I swear to God, kwa ni show na mafundi ila kwa miuno yako wasahau. Kumbi kumbi ni kugande kama gundi, ni keshe kama gundi paka wache madharau. Kiuno feni natembea na AC, wenye mfupa mtongea na racy. Agiza chupa mpaka wete nesi. Na kimbiza kimbiza kibonge mwepesi. Bisha, mama unatisha. Na ukianza kukata kata wengine wanapisha. Gozi livyo takata unakalisha. Mpaka umenikumbusha kuna kanisa. Olo, wendo nangoza wengine wanafollow. Paka nataka nete godoro. Nioneshe kwanza unavogolo.
Ananyongesha ma uno, 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 uno. Anakateka ki uno, uno. Uno, ananyongesha ma uno, 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 uno. Anakateka ke uno, 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 uno.
Yeah, face down, container, kapenda sound. Nataka tena, kapigwa sound, mpaka tamani tena. It another round, a chap tumesha sema mana. Ana, fanya, nise, macho, wana, ana, wamiza, macho. Usha, kiona, kifua. Chacho, bebe, kasha, maliza, mapato. Jipenduo na fichwa chini ya carpet. Waze wa cars, mekutwa kucha na drum set. Napiga kasi, bow chini ya budget. Pesa ni bank, hakuna wallet. Wendo na ngoza, ngino na follow. Paka nataka, nete godoro. Nioneshe kwanza, unavogolo.
Ananyongesha ma uno, 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 uno. Anakateka ki uno.